Hey, alo lo 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 lo. Hey yeah, alo lo 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 lo.
Kibe kutoka CCM chama sio chama kingine.
Kibe
kibe
kibe, kibe.
Ameshinda mwingine kutoka chama kubwa chama sio chama kingine.
Oh, Zanzibari Useni Mwinyi mikono salama. Yeah, ata
waendeleza mazuri ya kesheni.
Utawala bora,
utawala bora uchumi na amani.
Yeah, yeah, ata
waendeleza mazuri ya kesheni. Yeah,
utawala,
utawala bora uchumi na amani. Kwa bashasha na atamuka Useni
Zanzibari.
Shurutishwa nimemchagua kwa kura yangu
wa Zanzibari.
Shangilia.